Kuna time hasola ijipi, kuna time atatalanta haili, kuna time atasimo haili. Oh, kuna time stress kibao, sijalipa madeni yao, mfuko ni tuni nambao, juu ata sijalipa hao. Nionekanie dialo nifungulie, ata na mimi nicheke. Amen, 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 amen. Dialo nisikie, dialo nionekanie, dialog nifungulie, hata na mimi niche.
Yo, came from nothing, doma na muse masanti. Benzo ama bima ni gani utatua kwa parking. Square one, misi rudi eri ntue uhai. Kazi na sala ndio mana misi kwa sangi uradi. Family fast, kuna mamorio si trust. Na nikifanya ni koshua, wezi sema ni luck. Mali metoka ni kwa gata, gratitude is a must. We keep it moving, na tujai piga reverse. Niki reminisce, zile siku kwa mfuko ni 50. Na dreams akua wealthy, rich, kwanza filthy. Poverty ndio enemy, na imata with the quickness. Na chest bag, daily utadhani na saka fitness.
Nisikie, dialo nionekanie, dialo nifungulie, ata na mimi nicheke. Amen.